kulku beto dawah ba babaye dabar kay labtiyo hina awadnaha baad dama kulku beto dawah ba babaye o layla anta ruka ila warego irkay tawaqo ka dawr salmaye do layla anta ruka ila warego irkay tawaqo ka dawr salmaye wadadala shadeniyo dikena ego ibatada ihaisa tole igata kale wadadala shadeniyo dikena ego ibatada ihaisa tole igata kale
Ibatada ihaisa